kutoka kwa free feel free like this. Ni masimba tu, no my peace. Sio kichovu, ni tasisi. Washaudi, washaudi kukuza imilisi. Na iye, na iye. Shida zikatae leo, shere. Don't miss it, save tare. Angusha mbuzi, itashe. Una bugi kiselaha, bugi kiselaha. Unataka bigi buti yangi, unaela. Ladies free, wana la la la. Siwaze rudi geto kama bachela.
Time to party. Isha papa alati. Mude ushifika masiri.
No doubt, doubt, jipe thamani. Usijibane man, vipi kwan, vipi man. Peace and love, rasta man. Sio kitunguu, kati ulie. Kata uno wako mkati kie. Usiosika nae, mkata lie. Wale wagambe na smoke zetu tutulie. Pesa tunayo, acha tutumie. Na kuganda ma, na kuganda ma. Tumekutana ba, sita kuacha ba.
Tuishiwa
Iringa, Amada, ama Manza Bay. Tukapate ra. Boom shakalaka, boom, boom shakalaka. Boom shakalaka, boom. Bala, mipauko na kuna. Sote tunanga.
Tupare, isha upa alati. Mude ushifika maze.
Sala moto ya kikubwa sio kitoto. Nguze MC. Yeah.